Room them.
Nimevunjika vunji, sina hata pa kuegamia, moyoni simanzi, naumia. Shida yangu kulala, kula na kunywa kukicha, ya nini mpweke. Naona baridi na jetema kama drafti sina.
Baby nipe mipapaso, sivunjike moyo.